trendybeats.com.
Higi mni yako hizo ndo kauli za mitano fikisembi la kuhaso hivyo alinshauri ni pambane na ulinisakanye maisha safari njihami boss on hard mouth wanna find yes kipinda mchonga lishi fresh kabla ruksa mshua kwa na stress alwaza kesho siku kucha ghafla kaonekani nyumbani shida zikatupa fusa iko msafi na zamani basi mchafu na na future I remember enzilo sambuzda unapendwa sleeping na ulikuwa mikwara na ukinudhi na kutenda kwenye daladala konda fala sijetenga many staff kanyapara huko bara sha surrender nilichotaka kufika studio ni rekodi mweze nipata kama basta ukulio siko na pozi za kirapa likwa gangsta sijui yo nikaa conscious mtu akata rasta mbaya nguing no lanza nao ni kama otaki humchezo etu unetaji zaidi bati ya nikismati na west ofati vigezo na pomuo chuja dono juwa na kukuza na usinguo kiuchunguza tagundua
mzembuzi we
taka nini chetajike ili ukipate kamilisha mahitaji kisha kifate sikuwa hambo mbele mjeora pale mnaka kezingua kivuli cho yes hakimzui mtu jua mina hustle like heavyweight skandals wezi mnyefit so fragile and delicate handle with care kid bado sijafeli yet jengo na ntetea street
kama kafeli kifanya kweli zina nini
kinachoponza toto mjini ni tamana mekumbu macho wonja kabla ulimi na nanjaa zaidi ya tumbo kataa kwa kaa kataa kukaa kaa bila chapaki tauto ngapa pa na vyo tembea ni kama hero kuito Che Guevara na vozi saka tankipata zero na kuwa Sir Dwight I make sense kama eleti dollar mwache weta keep change kama waitress fall yote hali kuwa ni ndoto tu jana yelanza na mamuzi ya mchoto kukana yakafata maka muzika moto juu sana tukawacho nye makuzi bila sokwa tukana wana hate cause so is the food kufanya mistake wana chusea matoz of course kinaonekana cliche muda nilusoma kwa jua kabla Jacob de Jura sa kila ngoma na ipakua inaipa macho medula
mzembuzi we
More music on trendybeats.com.